That himself he don't come.
Kwanza baby aro inajuona nisikia, waone je hali yako.
Alhamdulillah mwenye dame nijalia, hofu yangu juu yako.
Mina sikia ran, nikiwa na wewe, usiondoke ukaniacha mwenyewe.
My baby naanza je kukuacha we, siwezi kukuacha nimekupenda mwenyewe.
Tuepuke maneno awambea na bishanta, nisitoki nje kwa zora inazopata. Maneno ya kwena panya na farijika, siku kuruki mamiro meni kamata. Mama mama, oh my baby, oh baby, wendo naendana na mie,
wendo naendana na mie.
Na tumombe mora tufunge ndo awambea tuwa bimbie,
awambea tuwa bimbie.
My baby, oh baby, wendo naendana na mie, mwombe mora tufunge ndo wambe hatu wabimbie, wambe hatu wabimbie. My baby lo 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 I love you, my baby lo 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 I need you, my baby lo 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 I love you, my baby lo 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 I need you. Mapenzi maua popote anachenua, chunga kipenzi usije ukanikimbia. Michezo kapechi my baby unaiweza, mixa barangati mpaka chini ya meza. My baby dari dari natunza penzi mamilo, mamilo mamilo. My baby dari dari natunza penzi mamilo, mamilo mamilo.
Moyo ni sawa na mbuzi, lazima ufungwe kamba. Mikwako chizi kabisa nisha kuganda. Niacha baby lo mitajinyonga, kabigiji kwenye tawi la mgomba. Nalisha sema baba na mama tunaendana, tukaze japo sawa na bana sijachana. My baby dali dali natunza penzi babilo, oh.
My baby dali dali natunza penzi mamilo, oh. My baby dali dali natunza penzi mamilo, oh. Nasema natupia suti, ntupia shela, mina tupia suti, nataka ntoke na wewe dada. Mina tupia suti, ntupia shela, mina tupia suti, nataka ntoke na wewe. Masicheza anione, anionyesha pokati nione, anionye hawe dada anione. Unavyocheza segele hapo, mpaka waone gele wapa. Asa lale, ananiko ni mimi ya poe. Kamadi Adi fire boy Aniko sembama na haula van. I want producer Mutaji on this one. I want brother Jerry, Jerry Anta. I want to go make up a jacket on me. I'm selling me a wheel. I want to put you at the ceiling. I want for 2 million, put you a million bar. I'm selling me a wheel. I want to put you at the ceiling. I
want to put Kizo, ahisa ute kizonja cha bibi.
Awe, 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 awewe, awewe, awewe.
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.